Usinage kuigiza all eyes on you. Kupenda kupitiliza, you know that is true. Kukupata miujiza, baby you girl. Oh, many to reason, bro. Anatamani hii dunia ingekuwa yako. Moyo ni mekwamishia kapeke yako. Toka zamani ningekujua ningekuwa wako. Moyo ni imekususia kapeke yako. Niko ananiliwaza wako aru
Kwa
rambu mahaba shikamo. Yawe nilimaza wako aru. She's my darling, she's my darling, she's my darling, yeah. Toto nzuri na show, show hatari, show hatari, show hatari. Anatamani hii dunia ingekuwa yako. Moyo ni mekwamishia kapeke yako. Toka zamani ningekujua ningekuwa wako. Moyo ni imekususia kapeke yako.
Remix Killer.